Yes, Pastor Lars asked me to share testimony.
Ja, Pastor Lars ba meg dele dette vitnesbyrdet.
So, I think most of you know my story.
Jeg tror mange av dere kjenner min historie.
I was sharing with you, that was October.
I oktober så var jeg her og delte det.
And as you know, I had quite stable life.
Som dere vet så hadde jeg et ganske stabilt liv.
And but at the same time I stuck in life.
Men på samme tid så hadde jeg også et stucking.
Stuck, like stuck in, ja, hun, in one place.
Hun var liksom satt fast på et sted.
I never moved from Poland.
Jeg var aldri ute av Polen.
But I always had dreams.
Men jeg har alltid drømmer.
And I always wanted to move forward.
Og jeg hadde så lyst til å bevege meg fremover.
Just I didn't know how to do that. I just didn't know how to
Nei,
do
jeg
that.
Visste bare ikke hvordan jeg skulle gjøre det.
And probably I never told you about what happened around my 30s.
Men jeg tror ikke jeg fortalte hva som skjedde når jeg var rundt 30 år.
That was few years ago.
Det noen år siden. Skulle ikke tro det. You should not believe that. Okay, sorry.
Okay.
You look like young.
Thank you, teenager. When I was almost 30, I remember my parents moved to a new house.
Altså når jeg var nesten 30 så flytta mine foreldre til et nytt sted.
And I stayed in old house.
Og jeg ble værende i det gamle huset.
And I was there alone.
Og der var jeg helt alene.
And I have also brother.
Og jeg har også noen brødre.
And my brother was living with his family.
Og min bror bodde med sin familie.
In another place.
På et annet sted.
But when he realized that I am alone in that house.
Når han forstod at jeg bodde alene i dette her gamle huset.
He came to me.
Så kom han til meg.
And he said, "Get out of here. This house will be mine."
Og han sa, "Kom deg ut av dette huset, for dette huset mitt."
And I was unmarried.
Og jeg var ikke gift på den tiden.
I didn't have money.
Og jeg hadde ikke penger.
And in that place, in that house, I had my office.
Og på det stedet så hadde jeg også mitt kontor.
I was self-employed and I was selling insurance.
Jeg solgte forsikringer og liksom hadde mitt eget firma.
And I was scared.
Og jeg var redd.
Because I didn't know what to do.
For jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle gjøre.
And I was so angry on his attitude.
Og jeg var så sint på hans måte å behandle meg på.
Like really I wanted to, you know.
Jeg hadde lyst til å kalkvelde.
You know how it is. First moment, you know.
Choke him.
Yes, yeah, something. I will not tell you details, you know. But you know, I felt betrayed.
Men jeg følte meg virkelig forrådt.
I didn't have men to defend me. Men like husband, men.
Ja, jeg hadde
whatever.
Ikke noen mann som kunne liksom forsvare meg da.
And you know, that was my brother and very close person to me.
Og tenk at dette var en veldig tett person, det var min bror.
And I was thinking like unbelievable, how is possible?
Jeg tenkte, det mulig liksom?
But I just get up from the ground.
Jeg sto opp.
And I had 2 months to have some solution.
Ja, i løpet av 2 måneder så måtte jeg finne en løsning.
And I decided to take credit and just I don't know how to say like renovate or finish.
Ja, jeg tok opp kredittlån og så begynte jeg å renovere.
And to finish apartment in my parents' house, new house.
Og for å gjøre liksom lage en ny leilighet i mine foreldres hus da.
But that was not my dream, you know, to stay with parents again. Men
det var ikke akkurat min drøm å bli værende hos mine foreldre.
And to pay that credit.
Og for å betale denne kredittgjelda.
I was continue my job.
Så fortsatte jeg jobben min.
Just without office.
Uten, da hadde jeg ikke noe kontor.
I was driving a lot by car.
Så jeg kjørte mye rundt i bilen min.
And I was going to my friend's house to clean there.
Og jeg dro til vennene mine og gjorde det rent hos dem.
That also is not a problem for me. I'm good at that.
Og jeg er god til å gjøre rent, så det var en grei ekstra inntekt.
But still I was angry.
Men fortsatt så var jeg veldig sint på min bror.
And that was few years, I think, 4 or something like this.
Det var
kanskje
4 år.
And there was moment, I think I told you about that, that I moved to other city.
Og så flyttet jeg til en annen by.
And was so beautiful.
Og det var veldig vakkert der.
But I was unhappy.
Men jeg var ulykkelig.
And then I start to cry to God.
Så begynte jeg å rope til Gud.
And I believe that he lead me to moment.
Og jeg tror han ledet meg inn I et øyeblikk.
To forgive my brother.
Hvor jeg kunne tilgi min bror.
And I believe that that was not my, you know, like my decision, like, oh, now, like this, I will forgive.
Det var ikke det liksom at jeg plutselig bestemte meg, nei, nå skal jeg tilgi, liksom.
But I believe that when I came closer to God,
når jeg kom nærmere Gud,
he convinced me.
Så overbeviste han meg om dette.
And all that pain and past who hold me,
så which denne, hold me, dette gamle livet som holdt fast I meg, da,
was hurting me.
Og som så såret meg.
And I just knew that I need to let it go, to move forward.
Jeg måtte bare gi slipp på det, og så fortsette fremover.
And I just said, Father, I also receive forgiveness.
Og jeg sa, far, og så måtte jeg også ta imot tilgivelse.
I want to let it go.
Jeg måtte la det fare.
And I prayed for my husband and his family.
Og jeg ba for min kommende mann og familie.
For everything what they did wrong and that was...
Ja, for familien hans da, hva de gjorde gærent da. Han ba for broren og familien.
Because that was not only that he told me to get out, that was like long process to you know, how to say, like made me angry all the time, you know.
Det var en lang prosess
som
satte seg I hele meg, for det var flere ting da som...
I was scared to come there even to this area, to that house. I don't want to tell all details, it's not the point.
Altså, poenget ikke at jeg trenger å fortelle alle detaljene.
And I remember when I let it go.
Men jeg husker at når jeg ga slipp på det.
I felt so much freedom inside of me.
Så kom det en frihet inni meg.
And I believe that when we forgive.
Og jeg tror at når vi tilgir.
We are opening ourselves for blessings.
Så åpner vi oss også opp for nye velsignelser I livet.
And angel appeared in my life all of a sudden.
Og så plutselig så dukket en engel opp I livet mitt. En engel altså.
Yes, so really I believe that when we hold something against someone,
så jeg tror virkelig at hvis vi holder noe opp imot noen andre,
it doesn't hurt that person. It doesn't hurt that person.
Så skader det ikke den personen selv om vi har noe mot noen andre.
It hurt me.
Det skader den som holder det imot deg. Det er du som blir skadet.
But I will tell you something more.
Men jeg vil si deg noe mer.
Because God is good.
Fordi Gud god.
With Angel, when we start to talk.
Med Angel, min mann.
I think after 1 month, my brother texted me.
Så min bror sendte meg en tekstmelding cirka en måned etter.
That he want to apologize.
At han ville be om unnskyldning.
And he want to be part of my life.
Han ville være en del av mitt liv.
That he regret very much.
Som han angret seg så mye.
And they start to believe in God.
Og han også kom til tro på Gud.
Because after... what happened?
For etter det som skjedde,
they had a lot of problems in life.
Så fikk de masse problemer.
And they just called God.
Og de begynte å rope på Gud.
They started to seek in his face.
De begynte å søke Guds ansikt.
And I came to their house.
Og jeg kom til huset deres.
And first time in my life I saw light in them.
Og for første gang I livet så jeg lyset inni dem.
And that was exactly 1 year ago.
Og det cirka ett år siden nå.
Beginning of May 2024.
Begynnelsen av mai 2024.
Me and my husband Angel.
Og jeg og min mann Angel.
We baptized them.
Vi fikk døpe dem. Wow.
Yeah.
You never told that.
Yes.
That was good. That was good.
Yeah, so hallelujah.
Yeah, hallelujah. Wonderful. Yeah. Thank you, Carolina. Thank you. Give her an applause. Takk skal du ha. Angel.